nataka najua, najua unanitaka. Mbona unakimbia, we unakimbia. Sema, why'd you go away? Now hear me say,
you give me kizungu.